Four Stars Music Entertainment. D. Check. Mavi. Your Moolah.
No need for the intro.
Nice
flavor. Yo. Inena dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigawa kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kudia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako, also me, my guy. Kazuma ngele samo, also me, my guy. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kasumangene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry lion. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digiti no nipasa no na fidgeti. Nice to meet you nzambo tuma not forgetting ya titi. Yes, go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumwi na kwela mulafu. Apart from my halfu, you my better halfu. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Anius I feel sleepy leka nigone. Ngena dekapo ba matha wole kanibaone. Alinai we sazi ba titizi ba na nane nizi ba truzi ba tazi ba titizi ba na pati. Ine na dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also me, my guy. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also you. Aywe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matan wakaere osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unatema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ati let's talk. Okay, tishite so this between you and I. Stinga zishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but she'll be pissed. Matha akonda vintu mile on Sunday panga GP 2 PM upa GD. Pakari ko zizi zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action. Ine na dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also me, my guy. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. Moolah Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kani Amurusa guys on touch was good. Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Nice flavor.
That's wow. No need for the intro. It's a smash beat.